waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenii Australia Explained oo maanta aanu ku soo qaadayno sida aad ula xaalaysada ama wax uga qabanaysid haddii ilmahaaga iskuulka ama dhanka online-ka cagajuglayn ama waxa bullying-ka la yiraahdo lagu sameeyo. Caruurta iskuulada ka dhigta Australia inay helaan meel ammaana oo ay wax ku bartaan ayaa xudun u ah waxbarashada dalka, laakiin waalidku maxay samayn lahaayeen haddii ilmahooda iskuulka lagu handado ama loogu cagajugleeyo? Tallaabo noocee ah ayaadse qaadi lahayd haddii cagajugleyntaas ay ka dhacdo dhanka online-ka? Si aan su'aalahaas uga jawaabno, waa inaanu weydiino khubarada dhanka waxbarashada, kuwa caafimaadka maskaxda, iyo kuwa iyagu barta cagajugleynta online-ka si aanu u helno jawaabahooda iyo talooyinkii u dambeeyey. Habdhaqanka handadaada noocyo dhowra ayuu ku dhacaa, dhibkooduna waa kala duwan yahay. Daruuftay doontaba ha ku dhacdee ma aha marna in la dhayalsado. Dittoresa Deborah Green oo ka tirsan macadka waxbarashada mustaqbalka ee jaamacadda South Australia ayaa tilmaamaysa saameynta waqtiga dheer ee handadaada ama bullying-ku ku yeelan karo qofka dhibanaha ah, mana aha oo keliya qofkaas ee waxay taabanaysaa bulshada oo dhan, waxayna eegaysaa qarashka ku baxa taageero ama gargaar loo fidiyo qofka dhibanaha iyo midda caafimaadba.
One in four year 4 to year 9 students in Australia actually report being bullied every few weeks or more.
Afartii arday oo dhigata fasalada afraad ilaa sagaalaad mid ka mid ah ayaa soo sheegay in dhowrkii toddobaadba mar la handado. Marka cagajugleyntaas la sheegay, waxay bulshada Australia ugu kacaysaa 2.3 million oo dollar oo baxaysa inta ilmuhu iskuulka dhiganayo iyo 20 sano kadib marka ilmuhu ay qalin jabiyaan. Laakiin waxaa taas ka sii daran in habdhaqankan uu saameyn xun oo ballaaran ku yeelanayo caafimaadka maskaxeed ee qofka, tayada noloshiisa iyo fayoobidiisa guud. Mana aha inta uu iskuulka dhiganayo oo keliya ee waxay soconaysaa sannado badan kadib marka ardaygu uu qalin jabiyo. Dhaqan noocee ah ayaa haddaba noqonaya bullying-ka ama waxa cagajugleynta la yiraahdo? Muxuuse uga duwan yahay kaftan ama kachan ama chess ama forchain qofka lagu sameeyo? Dittoresa Green ayaa sharaxaysa in sida Australia looga qeexo bullying-ka ama cagajugleyntu ay tahay awood ama xiriir si joogto ah oo ula kac ah, si xun loo isticmaalo iyadoo lagula kacayo qofka falal, hadal iyo kuwa jireeda ama habdhaqan bulsho oo looga dan leeyahay in qofka lagu waxyeelo ama lagu dhibaateeyo. Waxaana ka qayb qaadan kara hal qof ama koox si khalada u isticmaalaysa awood qof kale ay ku leeyihiin ama dad kale. Waxay sheegtay in ujeedada ah in qofka wax la yeelo, labada qof oo aan isku awood ahayn iyo dhibka qofka oo lagu celceliyo ay tahay mid ka duwaysa caruurta oo si ciyaara isu gardaraysta ama iskaga xanaajiya. Laakiin Dittoresa Green ayaa ka digaysa in daraasado ay muujinayaan in labadaasu la isku khaldi karo waa bullying-ka iyo marka caruurtu ay iska caraysiiyaan ama hadallo kaftana is yiraahdaane.
Because when that sort of behavior causes harm to the person that is experiencing it and it's ongoing, it sort of crosses.
Sababtoo ah marka habdhaqankaas uu qofka dhaawac u geysto qofka dhibanaha ah ayna tahay mid joogto ah, xadkii caadiga ahaa ayay ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa cagajugleyn ama bullying. Markii caruurta Australia la weydiiyey cagajugleyn iyo forchain, waxay sheegeen in forche qofka dhaawacaysa ay laftigeedu tahay nooc cagajugleynta ugu badan ee ku dhaca, tan kale oo ku xigtana ay tahay been dhaawacaysa qofka in suuqa loo geliyo. Dittoresa Green ayaa kala shaqaysa Dittoresa Camel Tato mashruuc daraasada oo loo bixiyey Bullying Norway oo ah hindise ay dowladaha Australia oo dhan ka qayb qaataan oo lagu taageerayo iskuulada dalka si looga hortago buuliyinkaasi. Dottoressa Tedio ayaa sharaxaysa in inkastoo iskuulladu siyaasado kala duwan leeyihiin, haddana iskuul kasta laga filayo inay yeeshaan istaraatiijiyad ka hortag handadaad oo ay ku jirto in dadka lagu wacyigeliyo kala duwanaanshaha dhanka jinsiyadda ee dadka, dhanka naafanimada, midabada kala duwan iyo diimaha kala duwan. Iskuulladu waxay sidoo kale leeyihiin qaabab ay markaas u sheegaan ama u diiwaangeliyaan dhacdooyinka cagajuglaynta ah, taageerana ay u siiyaan ardada markaas ay saameysay.
Generally, once a bullying incident has been reported, information will be collected and documented to establish how best to intervene.
Aadiyan, marka dhacdo cagajuglayn la soo sheego, xogta ayaa la aruuriyaa waana la qoraa si loo ogaado sida ugu fiican ee wax looga qabto oo loo xaqiijiyo ammaanka iyo badqabka ardayga. Mararka qaarkood, ardada waxaa loo gudbiyaa taageero xirfadley iyo adeegyo kale oo lagu caawiyo. Laakiin dabcan, ardayga ama waalidkiisa ayaa lagala tashadaa tallaabo kasta oo la qaadayo. Haddii ardayga ama waalidku aysan ku qanacsanayn tallaabada iskuulku qaaday, waxay wici karaan telefoon wasaaradda waxbarashadu leedahay oo ay ku dacwoon karaan. Marka ilmuhu ay sheegaan in loo cagajugleeyey ama bullying lagu sameeyey, waa wax iska caadiya in waalidku caroodo ama xanaaqo oo dareenkoodu uu kaco, sida ay sheegayso Dottoressa Tedio. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in ilmaha laga ballanqaado in la caawinayo. Dottoressada ayaa bixinaysa talooyin ah in la istajiyo lana eego nidaamka iskuulku arrimahaasi wax uga qabto.
A parent carer might start with requesting a meeting with the child's teacher or other appropriate staff member such as a school counselor. And when meeting,
marka waalidku waxay ka bilaabaan inay codsadaan inay la kulmaan macalinka ardayga ama shaqaalaha kale ee iskuulka ee ku haboon, sida la taliyaasha ama counselorka waxa la yiraahdo ee iskuulka. Marka aad la kulantana, waa muhiim inaad la tagto waxyaalihii aad diyaarsatay una sharaxdo wixii dhacay. Weydiina tallaabada iskuulku qaadayo iyo waqtiga ay qaadanayso. Weydii in macluumaadkooda aan cid kale lala wadaageyn iyo taageerada ardaygu uu ka faa'iidaysan karo. Qoro waxa kulanka looga hadlay, dabagalna sida ay markaasi wax u socdaan iyo waxa iskuulku ay ka qabteen. Paul Clark waa madaxa waxbarashada iyo kahortaga ee hay-adda la yiraahda e-safety commissioner, oo ah hay-ad dowladdu leedahay oo dadka Australia ka caawiya handadaadaha ama cagajuglaynta dhanka online-ka iyo tacadiyada kale. Wuxuu tilmaamayaa tallaabooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay marka dhacdo handadaada ama cagajuglayn online-ka ay ka dhacdo, wuxuuna sharaxayaa marka e-safety-gu ay soo faragelinayso.
Any child experiencing cyberbullying, take screenshots, record the URLs before helping the child to mute or block the accounts. And then,
haddii ilmaha online-ka lagu handado, sawir ka qaad waxyaalaha lagu handaday ama loo soo diray ama loo qoray. Qoro oo hay website-ka ka hor inta aadan ka caawin inay xiraan akoonkaasi. Haddii aad la socodsiiso madasha ilmaha lagu handadayo sida Facebook-ka ama Twitter-ka ama kuwa kale ayna wax ka qaban waayaan, oo aad u sheegto esafety.gov.au, waxaan awood u leenahay inaannu madasha ka dalbanno inay ka saaraan walxaha ama macluumaadka dhibka u geysanaya ilmahaasi. Handadaadda online-ku way ka weyn tahay hadal cara ah oo qofka loo qoray ama laga qoray. Waa kan mar kale, Mr. Clark.
I'll give you an example where there was a young boy we helped out whose parents reported a series of posts and anonymous.
Haddaan tusaale ahaan u soo qaadano wiil yar oo aan caawinay markii waalidkiis noo soo sheegay qoraallo uga yimid akoono aan magac lahayn oo aan la aqoon cidda soo dirtay, oo ku jeesjeesayay sida wiilkoodu u jecel yahay basaska. Marka aad ka fog tahay, waxaa laga yaabaa inaysan wax weyn kula noqon, laakiin waa inaad fiiriso hadba duruufta qofka. Wiilkan wuxuu ahaa wiil naafa ah, tacadiyo badan oo online-kana loo geystay ama lagula kacay. Mr. Clark ayaa kula talinaya waalidka inaysan ku dhicin dabinka ah inay ilmaha ka qaadaan aaladda ama qalabka ay isticmaalayaan sida foonka, iPadka ama laptopka markii waxyaalahaas ama dhacdo cagajugleyna ay dhacdo.
You understand that this comes from a very natural inclination to want to protect your child from harm, but it can have the effect.
Waa fahmi karaa inay caadi tahay inay maskaxdaada ku soo dhacdo inaad ilmahaaga ka difaacdo dhibaatada oo aad ka qaado aaladda, laakiin waxaa dhici karta inay taasi keento in mar dambe ilmuhu uusan kuu sheegin waxa ku dhacay. Marka waxaan kula talinaynaa waalidka inay dhanka maskaxda ka taageeraan ilmaha. Jamie Kendall waa counselor ama la taliye ka tirsan hay-adda la yiraahdo Kids Helpline oo ah telefoon 24 saacadood 7 maalmoodba la helo oo markaasi dadka siiya adeegyo la xiriira dhibaatooyinka onlineka oo markaasi si ay heli karaan ay caruurta yararka oo xataa da'da 5 sano jira ay markaasi la hadli karaan. Wuxuu sheegay in istaraatiijiyadda caadiyan looga jawaabo cagajugleynta ama buuliyanka ay ka mid tahay inaad iskaga dhaqaaqdo qofka ku dhibaya, inaad kaftan u beddesho arrinta si aad uga leexiso arrintanba, ama aad iska dhagatirto qofka dhaqanka buuliyinka wada. Hase yeeshee, sida Mr. Kendall uu sharaxayo, istaraatiijiyadaas waa kuwo ku meel gaara oo mararka qaarkood aan shaqaynayn, wuxuuna ku dhiirigelinayaa caruurtu inay raadsadaan taageerada dad qaangaara haddii dhaqan cagajugleyn markaasi lagula kaco oo uu yahay mid iska socda ama si xun u saameynaya dareenkooda. Dadka qaangaarka ama waalidka waxa ugu horeeya waa inay ilmaha siiyaan fursad ay uga hadlaan waxa dhacay, awoodna loo siiyo inay qaadaan tallaabo wax looga qabanayo cagajugleyntaasi. Ugu dambeyntana, qofka qaangaarka oo ilmuhu aamini karaan waa inay ka wada shaqeeyaan sidii loo caawin lahaa.
And if you ask the young person what's happening for them and you still feel like maybe there is something going on, behaving in a
haddii xataa aad weydiiso qofka dhalinyarada ah waxa ku dhacay oo aad dareento in wax ku dhaceen, waa inaad ku tiraahdo waa ogahay inaad ii sheegtay inaysan waxba kugu dhicin, laakiin waxaan dareemayaa in wax jiraan ama wax kugu dhaceen. Ma la hadli karaa mid ka mid a macalimiinta iskuulkaaga si aan u ogaado waxa iskuulka ka socda? Su'aalo noocaas ayaa caruurta la weydiiyaa si ay u dareemaan in markaasi la caawinayo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.